ndashaka kurwose kugura inzungu ikwi
cyukuri tubonye urukwavu rubyara inka
bihe byarahindutse ntabwo ari nta cyanze
ikintu nakugira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwira
mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe
ahantu hakongerwa imbaraga ni ukubwira ko umuturage wari wese agomba kumenya amakuru akamenya uko ikirere gihagaze kugira ngo abashe gutoranya imbuto noneho ashingiye uko igihembwe kimwereka n'imvura arimo cyangwa se niba ari nyinshi
kandi ko azona n'imvite nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga
icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire
urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga
urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi
kurikira ikiganiro Huguka
Ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo kigasubiramo buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo
Nimucikwe
Nongeye kwifuriza ibihe byiza kuri wowe duteza amatwi ku 105.9 FM Tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi ni ikiganiro wateguriwe kandi ugiye kugizweho nange Florentine Mukarubayiza Uyu munsi tugiye kuganira n'urubyiruko twumve icyo batekereza ku bihingwa bihinduriwe uturimangingo ari byo bita mu ndimi z'amahanga GMOs ni imbuto ziba zakozwe mu buryo bwa gihanga aho bajya mu miterere y'izo mbuto bakagira ibyo bongeramo kugira ngo babyongerere bazongerere ubwiza aho bashobora kujya wenda nko ku mwumbati bakongeramo icyatuma umwumbati udafatwa n'indwara runaka ni ikoranabuhanga ibyo bihingwa rero araho bikoreshwa ndetse ku mugabane wa Amerika birakoreshwa cyane no mu bihugu bimwe bya Afrika bakoresha bene izo mbuto umusaruro ukaba ku gipimo cyo hejuru bikabafasha kugera ku musaruro mwinshi bamwe bakabavuga bati bagira nizo mpungenge bavuga bati twebwe tuzakoresha gakondo cyangwa se imbuto zitatindiriwe tubimangingo abandi nabo bakavuga bati tugomba kuzikoresha byanze bikunze abashakashatsi bo bakavuga bati zimbuto nta ngaruka zifite dore ko haba hari nibigo cyangwa se amategeko abigenga areba ubuziranenge bw'ibyo bihingwa aho bagenda bemeranya ikigomba gukorwa ndetse n'ubuziranenge bw'izo mbuto Hari bamwe rero basho kugira imyumvire itandukanye bati ibyo bihingwa byahinduye turemangingo byagenga kwa ku bantu abandi bakavuga bati ntacyo bitwaye ariko wajya mu bashakashatsi ugasanga nyine hari iryo kwanamuhanga rirakoreshwa aho bakoresha ibinyabuzima nyine bifashisha ibinyabuzima muri iryo kwanamuhanga naho rikoreshwa cyane kuba rikoreshwa mu buvuzi mu by'ubuhinzi n'ubworozi bamwe bakaba bagiseta ibirenge naho mu Rwanda ho akaba hari itegeko ryanyuze mu nama y'abaminisitiri ndetse no mu nteko ishinga amategeko itegeko rigenga imikoreshereze y'izo mbuto za GMO Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turi kumwe n'urubyiruko rwahuguwe n'ikigo Lab kubafatanije n'iyo gahunda cyangwa se umushinga ugamije guteza imbere iryo kwanabuhanga umushinga witwa Ofab baganira n'urubyiruko ku miterere y'iyo gahunda ndetse banabahugurira gusobanukirwa n'iryo kwanabuhanga Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turaza kumva bamwe muri urwo rubyiruko nyuma yo kugerwa ubumenyi kuri iryo kwanabuhanga rya ry'ibihingwa bihinduriwe uturemangingo ese barabyumva bate muri business bakora cyangwa se mu mishinga bafite ubuhinzi n'ubworozi nka rwemeza mirimo mu buhinzi babona bizabafasha iki mu gihe izo mbuto zizaba zihari hanyuma batugira n'impungenge zitandukanye n'icyo babona cyakorwa kugira ngo ubuhinzi bukomeze gutera imbere umusaruro wiyongere Ntabwo ari bo gusa tuza kuganira, ahubwo turaganira nanone n'umuhuzabikorwa w'uwo mushinga OFAB, akaba ari umushakashatsi ku bihingwa by'ibinyamijumba n'ibinyamizi by'igihugu cy'iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB. Ni Dr. Athanase Nduhumuremyi, nawe araza kutubwira impamvu batumiye n'urwo rubyiruko kugira ngo baruganirize iryo koranabuhanga, avuga n'ibyitezweho ndetse anavuga kuri iryo tegeko rigenga imikoreshereze y'izo mbuto. Nawe duteze amatwi, hari uko wumva iryo koranabuhanga, uraduha ibitekerezo nuko bitwohereza kuri nimero, uratwohereza ibitekerezo kuri nimero 0788 61 2698, cyangwa 0722 261 7 98. Ibitekerezo byanditse urohereza mu buryo bwa SMS. Ushobora no kudusura ku mbuga zacu nkoranyambaga ko wumva imihingire cyangwa se uko utekereza kuri ibyo bihingwa bihinduriwe uturemangingo. Tubabwira ko ubu ngubu mu Rwanda ibyo bihingwa bitaratangira gukoreshwa, ariko hari ubushakashatsi buri gukorwa ku gihingwa cy'imyumbati, ndetse hari n'uruhushya rwo gukora no ku gihingwa cy'ibirayi. Kuri mikro ndi Florentine Mukarubayiza, mukaye n'ikiganiro kirambuye n'igikuri nyakira amajwi yawe. Geze mu mwanya w'ikiganiro kirambuye, ni ikiganiro hoguka cy'uyu munsi. Turi kumwe n'urubyiruko, bamwe bafite amahuriro, abafite ihuriro cyane cyane amahuriro akora mu yemamaza buhinzi, ariko nabo bakabakora ubwo buhinzi. Bahuguwe rero na RAB ufatanije muri uyu mushinga wa OFAB, baganirizwa ibigendanye n'iryo koranabuhanga. Ikaduhere kuri bamwe muri abo muri urwo rubyiruko, ni ba rwiyemezamirimo bafite n'ibyo bakora. Ndagira ngo mutwibwire.
Murakoze, nitwa Habarugira Fisto Ayibu. Ndi umuhinzi wabigize umwuga kandi ubibyaza amafaranga. Nkorera mu karere ka Musanze na Nyabihu. Nkorera ubuhinzi bwanjye bwiganjemo bw'ibirayi, ariko bitambuza no kuvangamo n'indi myaka mu buryo bwa crop rotation, kugira ngo mpinduranye imyaka mu buryo bwo kurwanya ibyonnyi n'indwara mu bihingwa. Ndari kunyisubiza, ejo bundi muri Expo nagize amahirwe yo kuganira na DG ushinzwe mekanizasiyo muri Minagri, Dr. Patrick. Si yari yagiye nyine, twari kumwe n'urundi rubyiruko aho bise Agri Influencers. Ni urubyiruko ruri mu buhinzi, ruri ku influencinga, ruri gutuma abandi bakora ubwo buhinzi, ima biciye ku ma social media cyangwa se no kwegera abahinzi. Interuro imwe yatubwiye ngo we have to innovate, no room to escape. Tugomba kuzana udushya, tugomba guhanga udushya, naho kubicikira nta kindi. Kubera yuko igihugu ngo twabivuze ntikiri gukura, ahubwo abaturage bacyo bagira ute barakura. Bivuze iki rero? Biotechnology irenze no kubikenewe, ahubwo ikenewe cyane. Kubera yuko biotechnology nizadufasha kurwana na bya byonyi, nizadufasha kuzamura wa musaruro dushaka. Dufatanyije n'izo practices zindi dukora, dukeneye uburyo bwo kuzamura umusaruro. Biotechnology rero irakenewe cyane. GMOs ni ikirayi cyavagaho ibiro bitanu, hari uburyo umuntu yagitubura batajya kuvuga ngo nokubitubura kikavaho ibirijana cyangwa ibiro 20 ni kintu kiza bivuze ngo hari abantu bane batari kurya bagiye kurya kubera yuko habayeho biotechnology niyo mpamvu mbona ko biotechnology ni ikintu gikomeye cyane ikindi zadufasha no guhangana na ya mihindagukire y'ikirere aya mafumbire dutera nkuko nabivuze mu mirima yacu ejo twajya guhinga n'imiti bikazamuka mu kirere within biotechnology ntago tuzongera gutera byinshi nitunabitabiza bari bikeye tube turi byabiza twumva ni musanze imvura yatwaye abantu ntibizongera kuba kubera yuko harimo action ya biotechnology niyo mpamvu mvuga ko biotechnology irakenewe bigendanye n'ahisigeze
hari cyo ikoranabuhanga rizagufasha muri business yawe bwite
urakoze cyane nukuvuga ngo muri business ubundi iyo tugiye muri economy business tugiramo ibintu bitatu tugiramo cost tukagiramo revenue na profit kugira ngo profit yongere umuntu wese ukora business uhereye kuri jyewe kugira kukora business n'ahandi hose iki ntabashaka ni inyungu biotechnology cyangwa ntarageraho kugira ngo inyungu yongere bishya kugabanya cost cyangwa se ikiguzi kibyo ukora ukongera revenue biotechnology izongera revenue impamvu zongera revenue production zizazamuka niba neza gibiri 10 nzeze biro 20 bivuze ngo revenue zange zizikubye kabiri none se ukwezi biro 20 gusa nzeze biro 20 at the least cost kubera yuko ku kiguzi gitoya kubera yuko ayo naguraga imiti ntago nzana yiguze ayo naguraga ayo mafumbire nzaba naguze imbuto iri tayari kwitizamukira rimwe itazahura na bwa burwayi kubera yuko iri modified mu buryo bumwe cyangwa ubundi ima bayimodifiye kugira ngo yiyongeremo iyo vitamine cyangwa bayongeramo gukura vuba ugasanga ahantu ibirayi niba nabitegerezaga amezi atatu hagiye kizajya tukaba twabihinga n'ukwezi bitewe na biotechnology icyo gihe mu mezi atatu nzaba nsaruye gatatu inyungu yanjye ziyongera muri business biotechnology ahubwo irakabyara nize vuba
nkamwe mukurikije uko bimeze mubona ari nki ihe mbogamizi izamo kumva icyo kintu
imbogamizi ikomeye kuri biotechnology ni imyumvire n'imyizerere koko hari umuntu mu Rwanda cyase n'abantu muri rusange tuzirikiye kuri gakondo akavuga ngo sogokuru yahinga guku nanjye niko ngomba guhinga ibyo bintu byanyu by'ubutuburano ntago twabirya ugasanga kubera icyo kintu kubifata biragoye hari n'imyumvire yamwe mu madini n'imyizerere usanga abantu buriya naho zangana n'abacuti banjye ndi kubabwira ngo abantu ibintu byose babireka ariko kuko bigeze ku idini umuntu abamo imyizerere ye buriya se bari tayari no kwitanga bivuze ngo ushaka gushotora umuntu washotora imyizerere ye bivuze ngo rero hari abantu nk'ubu hari abatarya ibiryo bigeretse ku bindi kuvuga ati imyumbati yagiye ku bishyimbo mu idini yacu ntituyirye ikintu cyabaye modifiye cyongerewemo ayo majene genetike yacyo yahinduwe icyo ntitukirye kandi abo bantu turabafite iyo ni imbogamizi ikomeye ariko njyewe nizera igihe ko igihe kizagenda cyerekana ko bikwiye kuko ntago umubyeyi ashobora kwemera kuburara ntarye ibyo kuko bitubuye ariko ntago azemera ko umwana wapfa umwana we nabasha kubirya ababyeyi babiri bafite abana bane tuzaba twungutse abantu bane turi guhomba babiri nabo babana bashobora kubagarura ku iyo gahunda koko nta ngaruka zibirimo usibye ko iyo myumvire yo kumva ngo biratubuye n'ibiryo nk'ibindi ahubwo birahari iburayi barabikoresha ugasanga umuntu ngo jye sinarye ibituburano ariko yakumva ko umuntu yagiye iburayi ngo hazanzaniye umugati w'iburayi ingano bakoresheje se nizahehe ni biotechnology bamaze kubona yuko abantu bari kubahaza ni uburyo bwo gutubura ibiribwa nitujye tuvuga gutubura ibiribwa ntibakumve kubipirata bitandukanye no kubipirata ni ukubigira byinshi ni ukongera umubare abantu benshi iyo tuvuze ngo gutubura bahita bumva ko ari ukubitesha karite no ntabwo ari ukubitesha karite ahubwo ni ukongera ubwinshi bwabyo kugira bibashe guhaza abantu bahari
Ikindi wakongeraho?
Icyo nakongeraho ni ukubashimira. Nimero yanjye ni 078 48 60 468.
Arakoze Habarugira Fistabud ati nkora business Nyabihu ndetse n'umusanze ati ryo koranabuhanga rirakenewe ati kandi ibintu by'ikoranabuhanga nta naho twabikungira cyangwa se twabikwepera tuvuga ati birakenewe. Turacyari kumwe n'urubyiruko rutandukanye, reka tujye muri Agri Research naho kampani y'urubyiruko ikora ubushakashatsi ku by'ubuhinzi. Ari Nizeyimana Inosa n'umwe muri bo, nawe arya icyo avuga ku bigendanye n'izi mbuto zihinduriwe uturemangingo ariko bakunda gukoresha ijambo biotechnology.
Nizeyimana nkaba nkora mu kigo cya Agri-Research Unguka Limited. Impamvu ndetse n'amahirwe yo kwitabira i workshop igendanye n'ibintu bya biotechnology cyane cyane kuri GMOs crop cyangwa se kugira ibihingwa byahinduriwe uturemangingo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko uko isi iri kugenda ikura umubare w'abaturage wiyongera, niko dukeneye ibiribwa bihagije kugira ngo tubashe kugaburira uwo mubare w'abaturage wiyongera. Niyo mpamvu rero ari ingenzi cyane, kubera yuko iyo igihingwa gihinduriwe akaremangingo ariko ka karemangingo gakenewe kuri karagiteri runaka cyangwa se icyo umuntu ashaka yaragamije, niba ari indwara runaka cyangwa se ari ukongera umusaruro runaka, ni ibintu bikenewe cyane kubera ko dukeneye kongera umusaruro tugahinga ku buso butoya n'ubundi dusanzwe dufite, ariko nanone wa musaruro wacu ukiyongera. Niyo mpamvu iyo tugize amahirwe yo kwitabira amahugurwa nk'aya ngaya agendanye n'ibintu by'ikoranabuhanga ariko cyane cyane ku kijyanye no guhindurira uturemangingo ibihingwa, ni ikintu cyiza cyane kubera ko turabyumva, kubera ko dukeneye kongera uwo musaruro w'ibihingwa kugira ngo tubashe kwihaza kandi nanone duhaze n'amasoko, kubera yuko kijyanye n'ibihingwa kiri kugenda kigabanuka kongera umusaruro ndetse indwara zikagenda zataka ibihingwa cyane udukoko dutandukanye, ariko ibyo binyabuzima cyangwa se ibyo bihingwa byabashe guhindurwa uturemangingo tubasha kubona bya bihingwa bizihanganira ibyo byose kugira ngo tubashe kongera umusaruro muri rusange. Iri koranabuhanga rikwiye kuzanwa vuba kugira ngo tubashe kubona umusaruro uhagije, kubera yuko ni ikintu kizongera umusaruro ndetse no mu bwiza, kubera yuko ibyo byose biba byabaye regretted tukabona ibintu bifite ubuziranenge. Rero rwose bibaye byiza babigire vuba.
Ni kiganiro Huguka ukomeje gutega amatwi kuri Radio Huguka ivugira ku 105.9 FM. Ufite ibitekerezo watwereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 96 98 cyangwa se 0772 221 6 98. Arakoze Nizeyimana Inosa ahubwo iryo koranabuhanga ni igisubizo iyaba byakwihutishwaga ahubwo bigakoreshwa kugira ngo uko umubare w'abanyarwanda ugenda wiyongera n'umusaruro uyongere cyane ku buryo haboneka ibiribwa bihagije kandi ibiribwa bifasha mu guhangana n'imirire itanoze kuri bamwe mu banyarwanda batabasha kugira kuri iyo mirire inoze. Mukanya turakomeza twumva n'urundi rubyiruko.
Oh,
Ikiganiro huguka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM kuri mikoro cyari kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza turacyari kumwe n'urubyiruko rwahuguwe na RAB ufatanije na mushinga OFAB batubwira icyo batekereza ku by'ibihingwa bihinduriwe uturimangingo mu ndimi z'amahanga bavuga ngo ni GMO crops ndatubwira uko babibona ariko nawe duteze amatwi urakomeza duhe ibitekerezo kuri za nimero 0788 61 96 98 na 0772 261 98. Reka twumve n'abandi. Ajya ngo tubwire amazina yanyu.
Nitwa Ayingine Saverine. Hano niho mvuka muri aka karere ka Musanze mu murenge wa Cyove, ariko aho mbarizwa ubu ngubu ni muri Nyabihu ku Mukamira. Hora umwuga w'ubuhinzi nabihereye niga mu wa gatatu muri kaminuza.
Hanga nyine rifasha guhindura ibimera imbuto zikagira ubundi bushobozi bwo kwera cyangwa se kugira gute wowe ubyumbute.
Bira bintu birakenewe cyane mu Rwanda. Urabona mu Rwanda nyine tugira ikibazo cya food insecurity, ibura ry'ibiryo mu gihugu. Tugira ibiryo bikeya mu gihugu. Rero impamvu biotechnology ikenewe urabona igeze mu Rwanda. Nanjye ni urugero nk'umuntu w'umuhinzi, niba koko nshobora guhinga nyine ibirayi kuntuze ku kirayi kimwe ku giti kimwe cy'ikirenga nasaruraho ibiro 10 cyangwa ibiro 5, uri kumva nyine production yaba iri kwiyongera. Yego, umusaruro waba uri kwiyongera. None uko umusaruro wiyongera niko amafaranga ziyongera. Ikindi niza nyine hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ibibazo nyine by'imirire mibi nabyo bizagabanuka. None ukuntu byagabanuka, hari ukuntu nyine ubona urugero nk'iyo turangije gukora ibirayi ukabona aba bantu bo hasi baragiye nyine icyo bita guceba, gusubira inyuma nyine kugira ego ibyo ngibyo, ugasanga nyine nka ba bana ntibariye bihagije imirire mibi, ugasanga nyine sinzi ukuntu nabyita nyine, ariko bizabigabanya nyine intungamubiri bityo bibashe kwiyongera. Noneho nyine nibyiyongera bizabasha kugera ku bantu bose, bihenduke nyine igiciro nikigabanuka, na wa wundi uri hasi azaba access kuri bya bindi abashe kubigura. Bira nidukoresha biotechnology nyine urabona ntago tuzakenera ari ama pesticide menshi nyine. Yego, irame ntago tuzakenera iriya miti nyinshi, ntago izaza kubihingwa kuko nyine biriya harandi ma chemicals bizaba birimo. Noneho ntidukenere ya miti yo dutera kuntuze, noneho ngibe yaba yakwinjira muri bya bintu tugomba kurya, noneho bibe byatugiraho ingaruka. Nibidukikije ntago byabigiraho ingaruka urebye. Yego nyine bifite, ntago nyine bishobora kwangiriza environment nyine bikomeye.
Hanyuma nkawe muri business ukora, habonetse izo mbuto ziteye gutyo byagufasha iki?
Habonetse nyine izo mbuto ziteye gutyo nyine za GMO, njye icyo byamfasha niba koko nahinga ahantu nka nyine nk'ibiro 100 nkasarura toni, birumvikana yuko nahinga ibyo biro 100 nkasarura toni nk'5 kuko nyine urukumva umusaruro wakwiyongera nkoresheje biotechnology.
Hanyuma nk'urubyiruko mwumva ari uwuhe musanzu mwatanga kugira ngo abantu bagira iyo myumvire
cyane nk'uko bigori bajya bavuga nyine ngo ni ibituburano, ugasanga ibinyomoro hari ibinyomoro binini cyane nyine bajya bavuga ngo ni ibituburano no guhara utunyarwanda dutoya. Njya mbyumva, ariko nyine nk'uruhare rwanjye nk'urubyiruko ni ukumvisha abaturage neza yuko ibyo ngibyo nyine nta ngaruka bibafiteho atari ubutuburano, ahubwo ari ikintu cyaje kugira ngo tugabanye ibura ry'ibiryo mu gihugu cyacu. Yego, nkabahugura nkabafasha guhindura nyine imyumvire muri bo ibarimo yo kumva yuko ibintu byose nyine ari ibituburano. Icyo nakongeraho ni ugushimira OFAB yo yadutekerejeho ikavuga ati nyine tuzana urubyiruko tubahugure kuri ibi ngibi, nabo nyine bamenye ukuntu biotechnology ikoresha. Ndashimira nyine na Yani yo yantoranije nyine kuba umuntu ukora iby'iyamamaza buhinzi, nayo ndayishimira cyane namwe kandi ndabashimira cyane nka radio Huguka kuba mwagize uruhare bwo kuza nyine kubana natwe turabashimira koze cyane
mukoze
yego
arakoze Saverina ati nkanjye mu buhinzi bw'ibirayi mbashije kubona imbuto yera cyane kurushaho kanihanganira n'indwara byarushaho kunyungura niyireba Cecile we ati tukwiye kuva mu buhinzi bw'gakondo tukajya mu buhinzi bugezweho kandi bwo buhinzi bugezweho nizo mbuto zigezweho zizatuma ikiguzi dutanga cy'umusaruro kigabanuka bityo n'inyungu ziyongere deka twumwumve
ngabashinzwe yamamaza buhinzi mu kigo cyitwa yini ikigo cyitwa yini ni ikigo cy'urubyiruko gifasha abahinzi kuva mu buhinzi ngandurarugo bakagera mu buhinzi busagurira isoko ikigo yini gikurana cyane n'urubyiruko urubyiruko rukirangiza kwiga rw'abagronome rurabahugura urubyiruko rukajya gufasha abaturage mu bice batuyemo biotechnology irakenewe cyane nkurikije izi training tuvuyemo nasobanukiwe cyane biotechnology biotechnology irakenewe cyane mu buhinzi bwacu cyane cyane hano mu Rwanda tugendeye ku buso duhingaho n'ingano y'abaturage bo mu Rwanda turi abaturage benshi kandi duhinga ku buso butoya biotechnology irakeneye kwizazije gukemura ikibazo cy'inzara cyo kubura ibiryo ikibazo cya malnutrition biotechnology ni uburyo baza bukoreshwa hakaboneka imbuto zibasha kwihanganira ikirere imbuto zishobora kwihanganira bino bintu by'itera ry'imiti ubona kenshi ko muri buno buhinzi bwacu turi gukora dukora application ya pesticide ubuhinzi bwacu muri iyi minsi kubera climate change hariho ibukoko buri kurya ibihingwa bigatuma abahinzi cyane bakoresha imiti kugira ngo barwanye utwo biotechnology izaza ije gukemura icyo kibazo kuko biotechnology izazana imbuto zishobora kwihanganira turiya dukoko twangizaga ibihingwa nibitanga umusaruro uhagije ku bahinzi imbuto biotechnology zazana yo izabibasha kuba yabyara umusaruro uhagije nubwo ibyo bikoko bwaba buriho ikabasha kubwihanganira nk'urubyiruko cyane cyane nka company yacu twebwe dukoreye amamaza buhinzi dukorana n'abahinzi cyane icyo tugiye gukora n'ukwigisha n'ukumvisha abaturage abahinzi icyiza cy'i biotechnology bakabona akamaro izanye ikije gukemura nibamara kubyumva nzi neza yuko bazabikunda kandi bazabikora kuko bazababona bagiye kubona umusaruro uhagije bagiye kubona amafaranga iyo umuntu abonye umusaruro uhagije ajyana ku isoko iyo ujyanye ku isoko ubona amafaranga akagufasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe abana bazabona amafaranga yo kujya ku ishuri aba urumva ko umuturage ntago azongera guhangayika ngo yabuze minerivari azajya ahinga abone umusaruro uhagije uwo musaruro uhagije arye yihaze mu biribwa anasagurira isoko abone amafaranga amukemurereza ibindi bikorwa byose aba akeneye
nkamwe mufite imishinga mu buhinzi n'ubworozi mwebwe mwumva bizabamarira iki ngomba mwahuraga na byo muti ibintu birakemutse
nkatwe dufite imishinga cyane cyane y'ubuhinzi tuvuge nyine twakoraga business z'ubuhinzi hari imirimo myinshi yakorwaga mu buhinzi yatumaga dutakaza amafaranga menshi urugero hariho tuvuge kubagara gutera imiti ibyo ni ibintu twasoraga amafaranga menshi kugura amafumbire yo kongera mu butaka ino biotechnology izazana imbuto zibasha kwihanganira ibyo bintu gutera imiti bizagabanuka iyo ni icyo ayo ni amafaranga twasohoraga tugiye kuzabika ku ifumbire urugero rw'ifumbire twakoreshaga ruzagabanuka ayo ni amafaranga twasohoraga mu mafumbire ayo mafaranga nayo urumva yuko umuntu agiye kuzajya ayabika bityo ushore makeya ubone amafaranga menshi
nanditse ubonamo ukumva ibi ngibi by'ibitungurano kuko uvuga
Okay, inzitizi zirahari ariko umuntu agomba kuhangana nazo kuko hari benshi bavuga ngo ibi bintu bije nibyo nibije kudutera indwara nitubirya tuzarwara kanseri twebwe nk'urubyiruko dukora iyo business y'ubuhinzi tukanakora yamamaza buhinzi icyo tugomba gukora tukanakora no bushakashatsi icyo tugomba gukora twe tugomba kubanza gukwereka urugero bano baturage basanzwe tukabanza tugahinga ibyo bintu umuturage namara nitumara kubihinga umuturage akabona ko turi kweza byinshi kandi twahinze ahantu hatoya nziko nawe azabikunda abiyoboke nawe ahinge zino mbuto za biotechnology duhinga imbuto ndi kuvuga imbuto ni imboga duhinga imboga ubwoko bwose nanjye ndahinga ndi extensionist ariko nkanjye ubuhinzi nkunda gukora ni ubuhinzi bw'ibishyimbo nkora ubuhinzi bw'ibishyimbo buno bwa mushingiriro mu buhinzi bwa mushingiriro bwamaga umusaruro no kuri he bwamaga umusaruro ariko udahagije nk'ubutaka afite ni igice cya hektare kirenga najyaga nkuraho nk'ibiro 400-500 gutyo buri season ariko nkurikije ibisobanuro maze kumva by'ino mbuto za biotechnology kuri hektare shobora kuba ngiye kuzajya nkuraho minze ziriya mbuto za biotechnology nakuraho nka toni ebyiri aho ngo nahingaga nkabona ibiro 400 bushobora kuzambona toni ebyiri noneho nashoye n'amafaranga makeya urumva ko ni inyungu nk'umuntu ukora business ni byiza cyane no biotechnology ni nziza ku muntu kuri njye uri muri business y'ubuhinzi nyikorera mu majyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Huye bimazemo igihe kuko narangije kaminuza 2013 mpita mbitangira ntangira gukora uwo mushinga wo guhinga ibishyimbo niwe mushinga nakoze wonyine kuko nibyo nkunda ndabikunda kuko nibyo ibishyimbo nta muntu udakenera ibishyimbo ku biryo byacu bya buri munsi ibishyimbo iyo n'ibino season nabihinze simbona umusaruro uhagije mba nizeye ko indi season niza nzabona umusaruro kandi ibishyimbo ni ikintu igiciro gihora gihindagurika ku isoko amafaranga araboneka mu buhinzi bw'ibishyimbo nk'abashishikariza urubyiruko rudafite akazi rurindiriye kujya kwa applyinga bagerageze bashore mu buhinzi kandi ino biotechnology bayiyoboke zino mbuto zizaba zarakozwe muri ino technology ya biotechnology bazayiyoboke kuko izadufasha muri business zacu
arakoze Niyigena Cecile ati bizatuzanira inyungu mu buryo bufatika tugenda dusoza n'uru rubyiruko reka twumve Niyigena Violette kutuganiriza ku buryo burambuye nawe yize iby'ubuhinzi nubwo akora ubunyamabanga muri Agri Research ariko yize iby'ubuhinzi ni amahuriro y'urubyiruko rwize iby'ubuhinzi ariko ruri mu buhinzi cyane cyane mwiyamamaza ubuhinzi mu bushakashatsi nawe ajye kutubwira icyo atekereza kuri GMO crops
nitwa Niyigena Violette nkaba ndi umunyamabanga mu kigo cyitwa Agri Research Ngoka Limited ni ikigo gikora ubushakashatsi nyamamaza buhinzi bigamije isoko cyane cyane tugakora ku ruhekane rw'igihingwa cy'ibirayi tukaba dukorera i Musanze mu karere ka Musanze ubwo ni mu majyaruguru mu murenge wa Busogo Agri Research ikaba ifite ibikorwa byinshi bitandukanye harimo tekinoloji zitandukanye birumvikana ko dukora ubushakashatsi tugira n'udushya aho dufite ubungubu ikoranabuhanga ryitwa Smart Input rifasha umuhinzi kuba yakora ubuhinzi mu rurimi rw'amahanga tuvuga Precision Agriculture ariko wenda mbishyize mu Kinyarwanda nuvuga bashobora gukoresha inyongeramusaruro zibaze haba imbuto amafumbire ndetse n'imiti dukoresha mu buhinzi iryo koranabuhanga rikaba ryanamufasha kubika amakuru y'ubuhinzi ndetse no kuba yabasha kumenya umuti agiye gukoresha se ni uwuhe ese agiye gukoresha roketi ikoreshwa hehe iryo koranabuhanga rero bimubwira niba yenda dufata urugero agiye muri agrotech agiye kugura umuti umuntu urimo amuhaye umuti utari wo iryo koranabuhanga ritari mufasha kubimenya Ikindi irindi dufite nirijyanye ni teknoloji ifasha umuhinzi cyangwa se umucuruzi w'imboga cyangwa se imbuto kuba yabibika igihe kirekire. Kuba byabikwa igihe kirekire bikarinda ryangirika ry'umusaruro. Kugeza ubu tukaba turifite mu karere ka Rubavu, aho twakoranye n'umuryango witwa Kilimo Trust mu mushinga witwa Good Food for Cities, aho twayubakiye koperative yitwa Kotibanya ikorera kuri Bazirete. Ni ku muhanda abantu bakunda kujya muri uwo muhanda bashaka kuba bahazi. Iryo koranabuhanga rikaba rifite iyo tekinoloji, ikaba ifite ubushobozi bwo kubika imboga zingana na toni 3-5 hakoreshejwe amakara n'amazi n'umwuka gusa. Ibyo ngibyo bikaba izo mboga cyangwa se imbuto, bo cyane cyane nuko ari abacuruzi b'imboga, ziba zifite ubushobozi. Dufatiye wenda urugero nko kuri karoti, ziba zifite ubushobozi bwo kuba zanagera ku byumweru 2 zikiri nzima nta kibazo ziragira.
Tugarutse hano kuri biotechnology.
Biotechnology, wenda ndahera ku kibazo dufite. Ikibazo dufite ni ikibazo cyo kuba tutarihaza mu biribwa. Food security niba nabasha kuba nabishyize mu Kinyarwanda neza. Ego. Ikindi tukaba tureba aho turi uyu munsi, uko turi umubare, uko tungana n'Abanyarwanda. Turareba muri vision ya 2050, tukareba umubare w'Abanyarwanda uzaba wiyongereye cyane. Kandi uko wiyongera, twebwe turakomeza kubyara. Ndacyari mutoya, ejo nzashaka umugabo, nzabyara. Nshobora kubyara 3 cyangwa nkabyara 2, nkibwira ko naboneje urubyaro. Nunda zabyara n'undi, tuzakomeza dukure, umubare twiyongere. Ariko uko tuziyongera, tuzashaka aho gutura. Nidushaka aho gutura, tuzashaka n'aho guhinga kugira ngo tubeho. Noneho rero, bwa butaka bwo ntabwo buri kwiyongera. Biotechnology rero icyo mbona ko ari ngombwa, ni ukuvuga ni kimwe mu gushaka, yego hari ibisubizo dufite. Aka kanya tubona ibisubizo dufite bidufasha kuba twakongera umusaruro. Ariko umusaruro dufite ubu ngubu ntuhagije kugira ngo tuzabashe guhaza umubare tuzaba dufite muri icyo gihe. Niyo mpamvu mbona ko ari ngombwa kugira ngo uwo musaruro dufite bube bumwe mu buryo bwo kudufasha kuwongera, kandi tutangiza ibidukikije dukoresha ya miti myinshi. Hari ukoresha imiti sina myinshi, hari ukoresha imiti ko imiti nayo hari ingaruka igira ku bidukikije, kandi tukaba twakongera wa musaruro kugira ngo tuzabashe guhaza umubare tuzaba dufite muri icyo gihe, cyangwa se tubashe no guhaza umubare dufite kuri uyu munsi wa none. Yego, nicyo gice nayivugaho.
Ubu muri business mukora mwebwe mubona bizabafasha iki?
Okay, murakoze. Nkuko nabigarutseho, twebwe icyo dukora ubushakashatsi bw'inyamaza buhinzi bigamije isoko. Mwamaza buhinzi dukora nk'ibisanzwe, icyo tuba tugamije ni ugufasha abahinzi kongera umusaruro kugira ngo bave kuri bwa buhinzi ngandurarugo, niba ari bwo navuga neza mu Kinyarwanda cyiza, bahingire isoko. Noneho ibyo ngibyo nabyo tukabikora tubashyira twadushya cyangwa se ikoranabuhanga twagiye dukura muri bwa bushakashatsi. Icyo bizadufasha rero ni ukureba niba wenda ari ni reka mve ku mbuto nziza, wenda turi kuri ni ikirayi, wenda ni urugero ikirayi, se hari amavirusi akunda kucyataka, ese hari tujye gukora iyi mbuto ifite virusi, wenda ifite ubushobozi bwo kuba itafatwa n'izi virusi zinizi. Niba guhinga ikirayi bidusaba kugira ngo cyere, bidusaba gutera umuti inshuro runaka, ese tugiye gukora imbuto itazabasha gukenera guterwa umuti izo nshuro zose? Noneho iyo mbuto niba tuyigeje ku muhinzi, urumva twebwe ibyo ngibyo turabyize dufatanyije n'ibindi bigo bisanzwe bikora ubushakashatsi. Iyo mbuto nigera ku muhinzi, tuzaba twizeye neza ko umusaruro azahongera akava kuri bwa buhinzi ngandurarugo akaba yagera yayagera ku guhingira isoko tubihuje hamwe n'izindi practices zisanzwe ziriho zimenyerewe zikurikizwa mu kugira ngo tubone wa musaruro wiyongereye uri hejuru.
Tanga ibitekerezo, ohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 96 98 cyangwa se 0772 26 71 98 kuri mikoro ndacye kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza. Turacyaganira na Niyigena Violette, ni nawe yize iby'ubuhinzi, arageye cyatubwira kuri zimwe mu mbogamizi abona ku iterambere ry'izimbuto za GMO cyangwa se izi mbuto zihinduriwe uturemangingo.
GMO wenda reka ndeke guhita mvuga uko nabyumvise cyangwa se nk'uko tuba twarize muri ko mu buhinzi n'ubundi tuba hari amakuru tuba twarakuye ku ishuri, ariko reka ndeke guhita mvuga nduko nabibonye mvuge n'ibibazo n'impungenge ziba zihari mu busanzwe haba mu bahinzi haba mu babikonsoma mu barya yego bazabirya inkwiye ziba zihari nuvuga ngo tugiye kurya ngo ibintu byahinduwe byo ngibyo ngo bizadutera uburwayi ngo tuzabyibuha cyane ngo tuzarwara ngo obesite tuzarwara kanseri diabete ibintu nk'ibyo. Ariko mu byukuri niba tuvuze hari ikintu reka nguhe nk'urugero, hari inkoko dufite sibyo, hakaba na wenda reka mfatire urugero ku nkoko, hari inkoko bakwereka ikurira ukwezi cyumweru ibyo byose birahari. None iyo nkoko itandukanye na GMO kuko byo GMO ni ikintu umuntu ukora ubushakashatsi wagikoreye ubushakashatsi yaragikoze akitaho aba ijana ku ijana shuwa ko nta ngaruka gifite ku muntu, kubera ko ni uguhindura. Niba wenda urugero ngiye gukora wenda nk'ikijumba cyangwa se umwumbati, reka mfatire urugero ku mwumbati kuko nk'uko twabibwiwe ni nawe uri ugeze kure ukorwaho. Niba wenda umwumbati ugiye kongererwamo wenda nka zinc na iron, ubwo ni feri. Urabizi umwumbati abantu benshi dukonsuma ubugari cyangwa se tukanawurya ari umwumbati, none niba ugiye kongerwamo zinc ukajya kongerwamo na iron. Nta ibyo ni ibintu umuntu uri kubikoraho azabikora yabyitondeye yabonye ko nta bibazo bizateza kuzabirya cyangwa se umukonsuma wabyo. Ubwo rero icyo gihe kandi ntabwo ni uguhuza utunyangingo. Niba uguhuza utunyangingo bitandukanye no kuzana izindi kemiko zo ku ruhande ukazikubita muri iyo crop. Urazanye izindi kemiko zishyize mu mwumbati kugira ngo umwumbati ugire zinc ugire iron. Ahubwo tuzaza dufate wenda urugero niba hari nka crop runaka dusangamo iron cyangwa se dusangamo zinc, turahuza utunyangingo ku buryo ya zinc iri muri iyo crop wibuke ko ivuye muri ya crop n'umwimerere iraza ijye muri wa mwumbati nta zindi kemiko zavuye ku ruhande ziri artificial zaje ngo zijyemo. Aho rero nkabona ko nta mpungenge nabigiraho mu gihe cyose nta kemiko zavuye ku ruhande ngo bazishyiremo aho ngaho. Ntabwo byoroshye kubera ko ntabwo byoroha kuba wahindura umuntu. Urugero, niba umuntu ashobora kukubwira ngo njyewe ndarya ibi ngibi mbyibuhe cyane, ubyibuha kubera ko ufite ibyo kurya. Impamvu utabyibuha mu by'ukuri ntabwo ufite ibyo kurya bihagije. Okay. Arusho avuga ati njyewe ko byanze cyangwa se ko mbifite bingana gutya, ariko ubyibuha kubera ko wariye cyane. Bivuga ngo iyo ufite ibyo kurya tuve kuri GMO, niyo wajya gufata mu isoko wenda ufite ibirayi byinshi cyangwa se ufite uzafatira urugero ku bana bari muri secondaire. Nenda nafata urugero kubera ko nanjye byambagaho kenshi ndi muri secondaire. Uyu uva ku ishuri ukaza ukajya mu rugo. Noneho kubera ko ku ishuri uba warabaga limite no kubona ibyo kurya, ugeze mu rugo noneho aho uri kubibona urabiriye koko. Uva mu rugo uko wanganaga, uva mu rugo usubiye ku ishuri uko wanganaga, ntabwo ariko mu by'ukuri usubira yungana, barabaye munini cyane. Impamvu ni iyihe se? Ni uko wari ufite ibyo kurya ukabirya nta kontrole ufite, niyo mpamvu byagenze gutyo. Ni kimwe no kuri jemo, ni ukuvuga ngo niba ufite ibyo, ikizadufasha izadufasha kongera uwo musaruro, twihaze mu biribwa. Nitumara kwihaza rero, nuvuga urihagije, urengeje n'ibikenewe. Niba urengeje ibikenewe mu by'ukuri, birumvikana ko ntiwabura kubyibuha, kandi niho hazava izo diyabete, izo ndwara zose twavugaga. Impamvu rero navugaga ngo kugira ngo ubwire uhindure imyumvire, bisaba imbaraga nyinshi. Dukora extension iyamamaza buhinzi by'ubwabyo, no kugira ngo ufate sinatwe twenyine, kuko sitwe twambiriwe babikora cyangwa sitwe tubikora twenyine n'abandi. Ibigo bya leta by'abikorera irakorwa iyamamaza buhinzi, ariko kugira ngo by'ubwabyo uzahindure umuhinzi imyumvire afite, umubwire ngo va kuri iyi mbuto, imbuto gakondo, koresha imbuto niyo izagufasha kuzamura umusaruro. Biragoye kubera ko ushobora urabimubwira gutyo akakumva, ariko ejo niba ndi umuhinzi, ukaba uri umuhinzi, ushobora kuba ufite imbuto gakondo ukaza ukambwira ati ati njye mfite imbuto hariya nziza yayindi twabuze, kandi mwarayibujijwe yayindi twabuze, ati ngwino kwintu nzaguhe ukoresheho nawe. Urumva ko biragoye, ni ibintu bisaba guhozaho, ariko uko bizakomeza kugenda byigishwa, bitari kwigishwa mu magambo gusa, ahubwo hari n'ibikorwa, harimo amademonstration dukoresha, harimo kugaragaza ibikorwa bihari ubigereranya n'ibyari bisanzwe, ntekereza ko hari icyo bizagenda bihindura mu myumvire y'ababikonsoma cyangwa se abahinzi ubwabo.
Tugana ku musozo w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi, turi kumwe na Dr. Athanase Ndumuremyi, murabizi ni umushakashatsi mu kigo Lab, akaba akuriye nyine iryo shami ry'ibinyabijumba n'ibinyamizi, ariko akaba ni nawe uhuza ibikorwa by'uyu mushinga OFAB ugamije guteza imbere ikoranabuhanga, cyane cyane kuri ibi bihingwa bihinduriwe uturemangingo. Nawe aratubwira impamvu bashyize imbaraga mu rubyiruko, icyo babitezeho, ndetse n'impungenge ku buziranenge bw'izi mbuto, agira icyo abivugaho cyane cyane agaruka ku itegeko ngenga ibi bihingwa.
Yesu, murakoze cyane. Buriya murabizi neza ko urubyiruko ari bafite imbaraga kandi bashobora gutwara ubutumwa mu buryo bwihuse. Kugira ngo rero abantu bumve ibiri gukorwa mu by'ukuri, kandi nabo bazakomeza kubikora, kuko urubyiruko ruba rugifite igihe kinini cyo gukora, twaratekereje ko tutireka urubyiruko turutumire. Urubyiruko rufite aho ruhuriye n'ubuhinzi, kuko uyu mushinga wa GMO cyangwa se w'ibihingwa bihindura uturemangingo kugira ngo dukemure ibibazo bimwe na bimwe biri mu buhinzi, ni umushinga uzamara igihe kinini, ntabwo navuga ngo urarangira ejo, kuko dukeneye kugaburira abantu benshi mu myaka iri imbere. Urubyiruko rero mbona ari imbaraga, kandi bazadufasha kugira ngo tubashe kumvisha abantu neza ibyiza byo gukoresha ibyo bihingwa bikoranye ikoranabuhanga, kandi bazagira n'uruhare mu kubishyira mu bikorwa, kuko ni urubyiruko rufite imbaraga, bashobora no kwihuta gusumbya yewe natwe turi gutangiza ibi ngibi. Byanshimishije cyane kuko nabonye barabyumva cyane, kandi ikindi buriya uzi ko bavuze ngo ushaka guhisha umunyafurika uzamuhishe mu bitabo, bigaragara ko runo rubyiruko turi kumwe rugerageza gushaka amakuru, rugerageza gusoma, rugerageza kumva, kandi ikindi ubona ko bafite ikoranabuhanga rindi rituma ibyo bize babigeza ku bandi benshi kandi mu gihe gitoya, kandi nabonye babyumva neza rwose, ntabwo rwose bigoranye. Aho bamwe bawumva bafite kugorwa no kumva ibyo turi gukora, bo nabonye nta kibazo bafite. Urumva kubera bino bihingwa bikoranye ikoranabuhanga cyangwa se binahindura uturemangingo, ni ibihingwa bigengwa n'amategeko menshi cyangwa se regulations, kuko bavuga ko biri regulated. Ririya tegeko rero niryo urebye niryo kubungabunga ikoreshwa ry'ibyo bihingwa mu buryo bwiza budateza ikibazo cyari cyo cyose. Ubundi ryari mbonanje ryari yaratinze kuko kuva muri 2015 hari ariho umushinga w'itegeko urumva imyaka ishize ni myinshi, ariko mu gihe gitoya gusa kitarenza amezi abiri ashize ryanyuze muri kabineti rinyura no mu nteko ishinga amategeko. Ubu ntekereza ko turindiye ko riba gazette rishyira mu igazeti ya leta kugira ngo abashinzwe kubishyira mu bikorwa barishyire mu bikorwa. Kuvuga ngo nirimara kujya mu igazeti ya leta umukuru w'igihugu yamaze kurisinyaho, niko ubundi bavuga ayo mabwiriza yandi cyangwa se ministerial orders cyangwa se regulations zizabaho noneho zibashe gufasha abashakashatsi, zibashe gufasha abacuruzi, abanyenganda, abandi bantu bose bakenera gukoresha ibi bihingwa. Ntekereza ko buriya ntabwo namenya ngo igazeti bizatwara igihe kingana iki, ariko inzego zibishinzwe amakuru mfite nuko zamaze kwitegura gutegura izo nyandiko zindi ibyo ndi kuva bita regulations cyangwa se ministerial orders kugira ngo itegeko rishyirwe mu bikorwa tubashe gukora icyo itegeko yateganirijwe.
Tugeze ku musozo w'ikiganiro huguka cy'uyu munsi mu bice bitekerezo bitandukanye ku bihingwa bihinduriwe uturemangingo, twabanye n'urubyiruko tubana n'umushakashatsi namwe ariko mwaduhaye ibitekerezo reka tubashimire. Turategereza ko namwe hari icyo mwungukiye muri iki kiganiro ku bigendanye n'izi mbuto zihinduriwe uturemangingo, reka duhinire aha ngaha tuzakomeza kugenda tubiganiraho ikoranabuhanga rigenda ryagenda tubigarukaho ku bijyanye n'ikoranabuhanga n'udushya mu buhinzi n'ubworozi. Reka duhinire aha ngaha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka dushimire abo bose twaganiriye, reka mwe mwese tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda radio yanyu huguka yabateguriye. Gihe na Florentine Mukarubayiza, Imana ikomeze kubarinda naho ubutaha.
Rwose kugura inzungu
sikuri tubonye urukwavu rubyara inka
ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyanjye.
Ikintu nakubwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwira
mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe.
Ahantu hakongerwa imbaraga ni ukubwira ko umuturage uwo ari we wese agomba kumenya amakuru akamenya uko ikirere gihagaze kugira ngo abashe gutoranya imbuto noneho ashingiye uko igihembwe kimwereka niba imvura arimo cyangwa se niba ari nyinshi.
Kandi kwa zona nimfite nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga.
Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire.
Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga?
urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga, urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi,
kurikira ikiganiro Huguka.
Ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa tatu kugeza saa ine za mu gitondo, kigasubiramo buri wa gatandatu guhera saa mbiri za mu gitondo.
Nimucikwe.